exclusive to Zayda Hype
Man. Genox, Steve, JR, we sell in Empire Boys.
Chalo chima wa manga chikuli na wako. Yeah, kuzi ni ona munga na wina lotu. Yeah, kuzi kukusi ya iwe never. Apa wanipeza mpundu sevya. Ile mapresha yu titiza kasova. Kikotele pa muzi munga atiamu na eva. Baby ya isu ya ine kukusi ya never. Mami, I swear ya no. Baby ya uneva never do long to you. No, 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby. Baby ya uneva never do long to you. No, 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby.
Sinza esa kukutiti ngapolung. Love ya to see the wiki it is very strong. Basie bapange maplansi yao. Waona munga biza silangati biza vao. Bazazi peza pansi ya mapazi yao. Very quick sharp, nuripira polo bola. Ika nibuta niza kongo la kaluba. Singa lekelele beautiful be. Nupuero soba naona makala tinaba chabena vobensa. Mutima unitumsha pati ine nizilesa. Lelo na biri vaani peda iweresa. Safe munchi konti tinapaka na security. Hii labu ni abantu bari maturity. Bebiko milomio, yubi majureti. Ndiunga nisungile kopanza. Usia nako na babe na nguba panza. Skonji kwa mase umani pasa. Aso ya baby sininga chita ire panza. Panza smooth green body ya konza felapo. Sininga lekelele niga kwelapo. Sumaona vama kopa ise yonsa ya makapo. Sinabwero kusoveleza na gana no. Nisaki la space mpase mtima nkalemo. Siren Jenna.
Baby I will never never do long to you. No 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby. Baby ya uneva never too long to you. No 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby.
Siza kusia mwati break yolo baby. Baby I will never let you go baby.
Baby
unani konda nisigredi 80 wa meneni zo takinga vikuru vimashati. Sinendo ziva kuvara masagini. Unani chingia na mufara na masagini. Sinendo ziva kuvala koloko takini. Patunani chingia na mufara na matagini. Sisi zanga zenze shagi. Patisuwe ndo vera soni kunipasa maaki. Vambili muri inevenzo ona mucheke mmo. Kupeze kanaye we ati nirina ndembo. Cause beauty yako ini design. Kunkara murafu mapepatifu niko saina. I love you my purity. Iwe ndiwe gero we niko ndayari kwa maturity. Si umaseka chivereshi na wakai gai. Umabata mangisa na chilairai. To you I will never say goodbye. Fezo bwela furu furu kwa tituka paso. Kupeze kana we omuravu ni paso. Yellow Sims, Yellow Sims.
Baby I will never never do long to you. No 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby. Baby ya uneva never too long to you. No 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 no. Umushe wako ndiye wa meneni za kalipirira baby. Makazi kwa kusheni na waona koma inga iwe siniza kusia baby.
Exclusive to Zayda Hype Mag.